Yohani umutwa wa 15.
Nije muzabibu w'ukuri kandi data ni uwuhingira. Ishami ryose ryo kuri Jeritera arivanaho, naho iryera ryose ararikaragira ngo ribe risukuye irusheho kurumbuka. Namwe mumaze gusukurwa n'ibyo nababwiye, nimugume kuri je nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ubwaryo ritabasha kwera ridafashe ku muzabibu, niko namwe mutabasha gukora ibyiza mutagumye kuri je. Nije muzabibu, namwe muri amashami, uguma kuri je nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ntacyo mubasha gukora mudafashe kuri je. Utaguma kuri je ajugunywa kure akuma nk'ishami. Amashami nk'ayo barayasakuma bakayashyira mu muriro agakongoka. Nimuguma kuri je n'amagambo yanjye agahora muri mwe, musaba icyo mushaka cyose muzagihabwa. Yesha Data ikuzo nuko mwera imbuto nyinshi, nibwo muzabigishwa banjye. Uko Data yankunze niko nanjye nabakunze. Nimugume mu rukundo rwanjye. Nimukurikiza amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, kuko nanjye nakurikije amategeko ya Data nkaguma mu rukundo rwe. Ibyo mbababwiriye kugira ngo ibyishimo byanjye bibe muri mwe kandi n'ibyishimo byanyu bibe bisesuye. Ngira itegeko ryanjye, mukundane nk'uko nabakunze. Ntawagira urukundo ruto rw'umuntu upfira inshuti ze. Mwe muri inshuti zanjye niba mukora ibyo mbategeka. Si nk'ibita abagaragu, kuko umugaragu atamenya ibyo shebuja akora, ahubwo nabise inshuti kuko namenyesheje ibyo Data yambwiye byose. Si mwe mwantoranyije, ahubwo ni jye wabatoranyije mbatuma kujya kwera imbuto kandi ngo izo mbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye azakibaye. Icyo mbategetse rero ni ugukundana. Abisi nibabanga, umenye ko ari jye babanje kwanga. Iyo mu abisi bari kubakunda nk'uko bakunda babo, ariko ntimuri abisi ahubwo nabatoranyije batandukanya nabo. Nicyo gituma babanga. Mwibukire ijambo nababwiye nti nta mugaragu uruta shebuja. Ubwo bantoteje bazabatoteza namwe. Niba barakurikije inyigisho zanjye, ni zanyu bazazikurikiza. Ariko ibyo byose bazabibagirira babampora, kuko batazi uwantumye. Iyo ntaza mumvugane nabo nta cyaha bashyaga kugira. Naho ubu ngubu bafite icyo kwireguza, inyanga abayanze na Data. Iyo ntakorera muri bo ibitigeze bikorwa n'undi muntu wese, nta cyaha bajyaga kugira. Ariko none babonye ibyo nakoze kandi basigaye batwanga jye na Data. Nyamara byagenze bityo kugira ngo bibe nk'uko byanditswe mu gitabo cy'amategeko yabo ngo banyanze ari nta mpamvu. Wa mujyanama azaza ni we mwuka w'ukuri ukomoka kuri Data. Nimuboherereza muhawe na Data azaba umugabo wo guhamya ibyanjye. Namwe kandi muzambera abagabo, kuko turi kumwehereye imbere na mbere.